mugitondo bibazo kumanywa bibazo uko bukeye bibazo uko bije iyo yabaye indirimbo y'umwana w'umuntu tuzahungira he ahatabi bibazo byanumva bavuga umugabo witwa Yesu
Shumba araunga twabuze